bethe uzobuya udawa intembisi langeka ngishi. Wahamba bethe uzobuya udawa intembisi langeka. Manje usehamba ngemoto, setshela abantu ukuthi uthola abangcono. Udla izambane likapondo, amthatha amaplace amnika ucash nemoto. Wahamba bethe uzobuya udawa intembisi langeka ngishi. Bethe uzobuya udala intembisi langeka. Manje usehamba ngemoto, setshela abantu ukuthi uthola abangcono. Udla izambane likapondo, amthatha amaplace amnika ucash nemoto. Izinto beziwa just when sashori noma ngimfonela ifoni yayo ingakapick up. Uhamba ubusuku bonke nasekakasala, seshintsha abangani udala usehamba ngaclou. Every weekend imoto ayigibela ihlukile, sengibukela phansi uthi amalevel ahlukile. Yena ufuna u-cheese double cheese siyadura, wafika ama-jeans anemali amluthi. Uzokuya ungithembisi bo, ngiphenduka islim bo, uphula inhliziyo yami. Wahamba bethe uzobuya udawa intembisi langeka ngishi. Wahamba bethe uzobuya udala intembisi langeka. Manje usehamba ngemoto, setshela abantu ukuthi uskima abangcono. Udla izambane likapondo, amthatha amaplace amnika ucash nemoto. Wahamba bethe uzobuya udala intembisi langeka ngishi. Wahamba bethe uzobuya udala intembisi langeka. Manje usehamba ngemoto, setshela abantu ukuthi uthola abangcono. Udla izambane likapondo.